mondo piny owinje, sedoke ugenya jobilo duto luori. Mosedija kabia komina idi siame, yae wolo kech kendo makauma. Chako jopinje duto yena Bosijariana msiepo bunga poli Omiyo zedigi kawono Boazo lalo mosi Beka jaka juang Jobilo siepo kumu Nyango kiseruja somose Kendi mosinga zedi oromenda Mosina jambo yori kendo yoro die Zedi mako kenya kwa rambayo fisa Logi mamo na nyisu, sedeki alo cholo u Wanane nisomu tie tijora tenge duto Logi mamo na nyisu, sedeki alo cholo u Wanane nisomu tie tijora tenge duto Chantale lona mboka liyo, aluo chijage, jaka juan wo Yanda kalu, yei mosi na nora Anyango mama, miyo sana nyiso jotie Mondo winje, zedekia Jobilo lori, chantale lona mboka liyo Aluo jage, jaka juanyo Yanda kalu, yei mosi na nora Anyango mama, miyo sana nyiso jotie Mondo winje, zedekia Tango